Nze sibamanyi bonna botamanyi njogere yekikyo tamanyi nkwagala nnyo n'ebyotamanyi okimanyi gamba nti nkimanyi byoyo yanja kuwa otomaki anti love evuga automatic sweet mbeera nkukyayira ki nga nsanyusani wandikawo tamwana tacawa munne kucanga ntya wandikawo tamwana tacanga munne kucawa ntya wandikawo tamwana tachawa munne kuchanga ntya wandikawo tamwana tachanga munne omwana tachoga munne omwana tanyiza munnewe omwana takoya munne wamukoya omwana naweka munne omwana tasembya munne omwana chakala ne munnewe omwana munne yamuwa omukwano muba babilonia muvimbisa wanyuma musabula zipicha nticha mubuzibu nye na mugamba mpita ayinza nokufa na mugamba nchita chibi chikwana wala kuchawe ntya wandikawo tamwana tachawa munne kuchanga ntya wandikawo tamwana tachanga munne kuchawa ntya wandikawo tamwana tachawa munne kuchanga ntya wandikawo tamwana tachanga munne omwana tachoga munne omwana tanyiza munnewe omwana takoya munne wamukoya omwana naweka munne omwana yochaya munnewe omwana chakala ne munnewe what a deal done best boy a love song for my baby sibamanyi bonna botamanyi njogere yekikyo tamanyi nkwagala nnyo n'ebyotamanyi okimanyi gamba nti nkimanyi gamba nti nkimanyi byoyo yanja kuwa otomaki anti love evuga automatic sweet mbeera nkukyayira ki nga nsanyusani wandikawo tamwana tacawa munne kucanga ntya wandikawo tamwana tacanga munne kucawa ntya wandikawo tamwana tacawa munne kucanga ntya wandikawo tamwana tacanga munne omwana tacoga munne omwana tanyiza munnewe omwana takoya munne wamukoya omwana naweka munne.